maytilaatke sababu tampinde yimɓele hewɓe e ley gurdam maɓɓe. Goto fuduna jogui no ƴaɓɓira on wattu tiiɗuɗo o honno hollitiri yogaɓe to Yoroso e Sikasso.
Inna am yawtile hitande 2021, mi waɗi ñalaɗe kewɗe, mi wawa ɗanade. Mayde makko nde tampini kan sanne, mayde ana metti sanne. Wala fuu joganɗo ɗum safare ɗum. E miloji am o dawɗo tan, ngaso gonga o ana andaka o witti e dawol ngol o wartata e muɗum abada. Wona hunde newine fewi. Nde hitande 2014 yimɓele ɗiɗom ɓe takkimi sanne woni jawtuɓe kañum en ndu. Lebbi jeegom ta naati hakkunde mabɓe. Ɗum hosi hanɗinde kam ngam mi heeɓi iwtude e muɗum.
Mayde neɗɗo ana wawi latade sababu toke dow cellal yimɓe galle makko fay ɓattiɓe mo. Keɗɗana docteur Issa Guindo dowtoro to sesref Kalabankoro.
Hono en bamaraɓe hollitiri wiide haalaji muɗum o wala tuuba kasen. Eɗum metti sanne mayerede neɗɗo muɗum. Neɗɗo fuu mo ñaw ɓerde woni muɗum mayerede neɗɗo muɗum ana wawi sattinde ɗum. Ana wawi du fay wattude tension e neɗɗo. Juhude so mayere neɗɗo muɗum ana wawi latal sababu yoppude ñaw e neɗɗo fa o lenne dogotoro. Mi yiiri guite am yimɓe lennaɓe dogotoro saabi muɗum. Eɗum yoppa e mabɓe sukkulaji. Eɗum wawi du fay waddude e mabɓe AVC. Wakkati a yaham to makko a tawa omo jooɗi kanko tan omo wondi miilade.
Wattu mayiti huɓonta fewi yogaɓe. Nden noon hinnata ɓeɗo yalla on ɗo wattu no ƴaɓɓo hana fewi yeɓede. Joinoɓe hakkillaji lollirɓe psycologue en holtiwide sifaji jogola yimɓe no guuri lollirɗi TCC, thérapie cognitive comportemental. Dillato sababu waltinde hakkillo neɗɗo mo sinni yardaki mayde. Keɗɗana docteur Abdourahmane El Hadj Touré o psycologue.
Mo jiiɗa mayde hosi hanɗinde ɗum fuu a tawam mayɗo o omo ɓattino ɗum sanne. Eɗum hasindini e faaba muya. Yimɓe ana hani wattande joomum hakkille. Ana yoppede kanko tan. Ɗum saabi ko heewi fuu yimɓele mayraɓe neɗɗo muɗum a tawan yimɓe ana ɓatti ɗum ana waajo ɗum. Yalla ana yiggintina ɗum mayde nde. Ɗum wona hunde ko boni. Mayraɗo neɗɗo muɗum ana hani yoppede wulla fitto. Yimɓe galle makko du ana wawi waajade mo faabo mo sanne. Yalla mo heɓa ɓettade oɗo wakkati nawɗo.
Ko ɗum fofu darande dina e ley oɗo kabaru o. Tunke en dinaji holtiwide yo wattuji tiruɗi sanne ɗi neɗɗo hani nawtora ɓeydude ɓattade jomiraɗo o. Keɗɗa natiyane Bari o almami to kaytol.
Mayerede neɗɗo muɗum ana wadda metti yonki e neɗɗo. Allahu subhanahu wa ta'ala o holti wiide le qur'ana muɗum o. Hunde fuu ko wari ɓinguel adama eɗum welina eɗum metti Allah o hani yettude. Saabi kanko tan wawi imminde ko woni e joomu o ko muñal nafa muɗum ana mawni sanne. Neɗɗo fuu jogiɗo muñal ana fanɗi ko yarta lawol ngol hana yarde.
Pasteur Tadi Jara mo église évangélique holti wiide mayde kay fay goto hisata e kabar muɗum saabu fay hunde mbawana ɗum. Kambar ɗum holti wiide ne hani dowuji gaɗe fewde neɗɗo jawtuɗo. Nden noon mbiyan Allah hino yaafo yiɓoɓe.